USamuweli uqala isahluko 26 verse 1. Abasezifi beza kuSawule eGibeya bathi uDavida akacashi yini entabeni yaseHakila engaphambi kwehlane na? Verse 2. USawule wasuka wehlela ehlane lasezibi enabantu abakhethiweyo bakwa-Israyeli abayizinkulungwane ezintathu ukuba amfune uDavide ehlane. Verse 3. USawule wamisa entabeni yaseHakila engaphambi kwehlane ngasendleleni, kepha uDavide wahlala ehlane wabona ukuthi uSawule uyamlandela ehlane. Verse 4. UDavide wayesethuma izinhloli wazi ukuthi uSawule ufikile impela. Verse 5. UDavide wasuka weza endaweni uSawule amise kuyo. UDavide wabona indawo uSawule ahlala kuyo eno-Abhineri indodana kaNeri, induna yempi yakhe. USawule wayelele ezinqoleni abantu bemise ngakuye nxa zonke. Verse 6. UDavide wayesethatha washo ku-Ahimeleki umhethi nakuAbhishayi indodana kaSeruya umfowabo kaJowabe ethi, ngubani oyakwehla nami ukuya kuSawule ekamu na? U-Abhishayi wathi, ngiyakwehla nawe. Verse 7. ODavide no-Abhishayi bafika kubantu ebusuku, bheka uSawule wayelele ubuthongo ezinqoleni, umkhonto wakhe ugxunyekiwe emhlabathini ngasekhanda lakhe. U-Abhineri nabantu bakhe babelele ngakuye nxa zonke. Verse 8. U-Abhishayi wathi kuDavide, uNkulunkulu unikele isitha sakhe esandleni sakho namuhla, ngalokho mangigwazwe kanye ngomkhonto uze udle umhlabathi ngingamphindi. Verse 9. UDavide wathi ku-Abhishayi, ungambulali ngoba ngubani ongelulela isandla sakhe kogcotshiweyo kaJehova angabi nacala na? Verse 10. UDavide wathi kuphila kukaJehova, uJehova uyakumshaya noma kufika nje usuku lwakhe lokufa noma ehlela empini abhubhe. Verse 11. UJehova makenqabe ukuba ngelulele isandla sami kogcotshiweyo kaJehova, ake uthathe umkhonto ngasekhanda lakhe nesigubhu samanzi sihambe. Verse 12. UDavide wayesethatha umkhonto nesigubhu samanzi ngasekhanda likaSawule bahamba kungaboni muntu, kungazi muntu, kungavuki muntu, ngoba babelele bonke. Lokhu bebehlelwe ngobuthongo obunzima obuvela kuJehova. Verse 13. UDavide wayesewelela phesheya wema esiqongweni sentaba ekude, isikhala esikhulu siphakathi kwabo. Verse 14. UDavide wabiza abantu no-Abhineri indodana kaNeri ethi, awusabeli Abhineri na? U-Abhineri wayesesabela ethi, ungubani wena obiza inkosi na? Verse 15. UDavide wathi u-Abhineri, awusiye umuntu okungekho njengawe kwa-Israyeli na? Awulindanga ngani inkosi yakho inkosi ngokuba kwafika omunye wabantu kuyobulala inkosi yakho inkosi? Verse 16. Akukuhle okwenzileyo kuphila kaJehova, nimele ukufa ngokuba anilindanga inkosini ogcotshiweyo kaJehova. Manje bhekani ukuthi umkhonto wenkosi uphi nesigubhu samanzi esasingasekhanda lakhe. Verse 17. USawule walazi izwi kaDavide wathi, yizwi lakho leli ndodana yami Davide na? UDavide wathi, yizwi lami inkosi yami inkosi. Verse 18. Wathi, inkosi yami igxoshelani inceku yayo na ngokuba ngenzeni na? Ngububi buni obusesandleni sami na? Verse 19. Ngalokho mayizwe inkosi yami inkosi amazwi inceku yayo, uma kuJehova ukuncokoloza ngami makamukele umnikelo, kepha uma kungabantwana babantu mabaqalekiswe phambi kukaJehova ngokuba bangixoshile namuhla ukuba ngazihlanganisi nefa likaJehova bethi hamba ukhonze abanye onkulunkulu. Verse 20. Ngalokho igazi lami malingaweli emhlabathini ngikude noJehova, ngoba inkosi ya-Israyeli iphumele ukufuna intwakumba eyodwa njengalokhu kuzingelwa intendele ezintabeni. Verse 21. USawule wathi, ngonile, buya ndodana yami Davide ngokuba angisakukulimaza, lokhu kuphila kwami bekuyigugu emehlweni akho namuhla, Bheka ngenzo kwesula ngidukile kakhulu. Verse 22. UDavide waphendula wathi bheka umkhonto Nkosi makuwele enye izinsizwa iulande. Verse 23. UJehova yakuphindisela kube yilona longo kulunga kwakhe nangokuthembeka kwakhe lokhu uJehova ekunikele esandleni sami namuhla angavuma ukwelula isandla sami kogcotshiweyo kaJehova. Verse 24. Futhi bheka njengalokho ukuphila kwakho kwakukhulu ngalolo suku emehlweni ami, ukuphila kwami makube kukhulu emehlweni kaJehova, yena anguphule ekuhluphekeni konke. Verse 25. USawule wathi kuDavide, mawubusisa wena ndodana yami Davide, uyakwenza izinto ezinkulu uphumelele kahle. Wayeseyahamba uDavide ngendlela yakhe, uSawule wabuyela endaweni yakhe.